Ilikuwa safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo, chone mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa. My love, salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha mio, oh oh. Mi amor,
ay,
my love,
ay,
te amo,
ay, I love you, baby, I love you, I love you, I love you,
mi nakupenda sana,
I love you,
usiniache
baby, I love you.
Bia miku unanichanganya, ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa, sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi usaha mio, oh oh.
Ae,
mi amor,
ae,
my love.
I love you,
baby, I love you, usiniache mama.